Muteza amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Njuti zacu mwiriweho neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi, kandi nk'uko mubizi Ijwi rya Amerika mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi ni mujye ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 muhadukurikire kugera saa 2 ijoro. Iki kiganiro kandi murisanga tutangira mu kanya mugikurikire no kuri internet wazitatu.com radio yacu vewa.com.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo rero koko murisanga kuri radio Ijwi rya Amerika. Abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda babaho bate? Bahura n'izihe ngorane? Umuryango nyarwanda ubabona ute, ubafata ute? Nibyo tugiye kuganiraho n'umwari Mukarusine Claudine. Mukarusine Claudine ni umuyobozi wungirije w'umuryango w'abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda, OIPA. OIPA ni amagambo ahinnye y'Icyongereza bivuga Organization for Integration and Promotion of People with Albinism. Mukarusine kandi ni n'umujyanama wa mbere wa NUDOR, urugaga rw'imiryango y'abafite ubumuga muri rusange mu Rwanda. Simbatindiye rero. Claudine, we uraho urakomeye?
Aho neza, murakoma?
Yego yego, ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya utuboneye. Niko se umeze ute mu magambo makeya, Mukarusine ni muntu ki?
Ndabashimiye cyane namwe, meze neza. Mukarusine Claudine, umunyarwanda kazi. Nkuko mwarimubivuze, ufite inshingano zo kuba umuyobozi wungirije umuryango uharanira kwinjizwa muri gahunda zitandukanye ndetse n'iterambere ry'abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda, akaba n'umujyanama mu komite nyobozi ya NIDOR, ihuriro ry'imiryango y'abafite ubumuga mu Rwanda, akaba n'umuntu ufite ubumuga bw'urukunda siporo ndetse yagerageza no kuyikora. Akaba ari umuntu kandi ukunda gukora ubuvugizi cyangwa se ufite inshingano bw'ubwite ndetse n'inshingano ahabwa n'iyo miryango yo gukora ubuvugizi mu buzima bwa buri munsi.
Ariko rero hari akantari wibagiwe, no muri wowe ufite ubuvanganzo nkurikije ukuntu nagiye numva abantu bakuvuga nkurikije n'ibiganiro. Yego.
Ni Claudine ni Mukarusine uherutse gukorana indirimbo n'umuhanzi King James mu Rwanda ifite igitekerezo.
Yego. Kandi no mu bwana bwe yakundaga kwandika uturirimbo, imivugo.
Ya, no namakina mico kuyandika, kuyakina, ndetse agakunda no kumwuga itangaza makuru cyane.
Waziyiziye se? Yiziye udufatanye umwuga.
Arirarenga na wamenye.
Ye. Nuko hanyuma rero ukaba ufite ubumuga bw'uruhu, warabuvukanye?
Nkaba naravukanye ubumuga bw'uruhu.
Mhm.
Hamwe no kuvukana ubwo bumuga bw'uruhu nkaba narabashije kwihangira mu cyiciro cya kaminuza, ariko nabaye nsubikiye amasomo yanjye.
Gusa rero hari akabazo nifitiye nagira ngo ukomozeho kandi ugashimangire, kubera ko ndakeka ndanabihamya, kuba ababyeyi bawe barakubyaye bakakurera bakakugumana bakagukira mu ishuri ukiga bakagutera inkunga, nagira ngo nkubaze icyo bikumariye. Impamvu ni iyi. Impamvu ni ukubera ko mu buzima bwanjye bw'umwana sinabiguhisha, hari umwana w'umuhungu najyaga mbona iwacu Isave iyo nahanyuraga ngiye muri vacances, kuko nari nigaga muri internat, bamwitaga Kimanuka. Ababyeyi yari afite, naje kubaririza bambwira yuko ababyeyi babatazwi baramubyaye baramuta. wowe ako kantu wagashimangira gute ko ari amahirwe wagize?
Na amahirwe nagize kubera ko navuga ko ari ubumuntu n'urukundo nagiriwe nasanganye ababyeyi, ntago byari byoroshye kugira ngo bandire muri kiriya gihe, ndetse byari bitaranasobanuka ngo bamenye ko umwana ufite ubumuga ari umwana, cyangwa ntibari bazi n'iby'ubumuga bw'uruhu. Ariko ndagira ngo mbwire abantu batwumva, ni umugisha ukomeye n'amahirwe abantu benshi batabona kuba baramfashije mu kugera aho hose. Ngera ngo mvuga nti buriya ni Imana yari ifite uwo mugambi kugira ngo nzakore, kuko usanga hari n'abandi bagiye bavuka mu bihe byashize mbere yacu ugasanga ntibakuze babishe kubera ko babonaga atari abantu. Urumva ni amahirwe, ntajya mbona uko nsobanura, bintera ishema ndetse nkuba mfite icyizere, nkuba mfite n'ishyaka ryo kuzagira icyo marira abandi bantu benshi muri rusange kandi niherereye.
Wize rero ishuri ryaho zarikiye muri kaminuza y'u Rwanda iby'uburezi?
Yego.
Niko se Mukarusi, ubu ngubu abantu bafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda hari ikora ibarurisha mibare, hari recensement mwigeze mukora ubu ngubu muzi uko bangana?
Kugeza ubu ntiturabasha kurikora kuko biragoye, hari byinshi bisaba nk'umuryango uharanira imibereho myiza y'abantu bafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda kugira ngo iryo barura ribe. Rero ntiturabigeraho, ntiturashobora kubikora, gusa tuzi nibura abantu bari mu turere tugera muri dutandatu ariko nabo si bose.
None se ubu ngubu mwasaba leta ikabafasha kubigeraho, sinzi nimba ari nka minisiteri y'ubuzima ikabafasha mugakora ibarura mu bibare mukamenya uko bangana?
Mu byo tukunda kuvuga kenshi ko tunakeneye turabivuga, buriya nibaza ko bakiri kubitunganya cyangwa se hakiri gushaka ubundi buryo byamenyekana, uwo mubare wamenyekana, kuko ni ikintu gikenewe kandi tubona hirya no hino abantu bafite ubumuga bw'uruhu batamerewe neza nk'abandi banyarwanda kubera ubwo bumuga bwabo.
Tukiri aho ngaho, mbere y'uko duha ijambo abanywanyi b'ijwi rya Amerika ngo mwiganirire, hari akandi kantu nagira ngo umbwireho. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yigeze kubemerera abafite ubumuga bw'uruhu nyine ko amavuta mwisiga nyine aborohereza guhangana n'ibibazo by'izuba n'ibindi muzajya muyabona mukoresheje mituweli, bigeze hehe?
Murakoze cyane, koko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yacu yarayitwemereye, anasaba inzego bireba ko babishyira
radio ijwi rya Amerika. Yego, komeza.
Nk'umuryango kongera turanibutsa, ubu ngira ngo barimo kubikoraho kugira ngo barebe ko byashoboka, ariko ntabwo turayabona nubwo barimo kubikoraho, kandi nshimira n'inzego zitandukanye ziri kubigiramo uruhare kugira ngo bigerweho, ariko ntibiragerwaho.
Izo nzego se nimba atari ibanga ni izihe minisiteri?
Urumva ku ikubitiro ntihajya haburamo minisiteri ireberera abaturage, minisante ntijyibura, urumva n'aya nama y'igihugu ifite mu nshingano afite ubumuga ntiyaburamo, ndetse na minisiteri y'imari, urumva kuko kugira ngo ayo mavuta aboneke hari imari igomba gutangwa byange bikunde. Ubufatanye rero n'imiryango ifite ubumuga mu Rwanda mu guhana ibitekerezo bareba se byagenda gute, mbega mfite icyizere ko biri buze kugerwaho mu minsi iri imbere.
Yego, ubwo rero tubwire abanyarwanda batwumva n'abateze amatwi ijwi rya Amerika ko iri sezerano Perezida Paul Kagame yari bahaye mu kwezi kwa 12 umwaka ushize hari mu nama yo gushyikirano. Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda. Claudine, nk'uko rero nyine nabikubwiye n'ubu ngubu nabigusubiriyemo igihe nabikubwiraga dutegura ikiganiro, nagira ngo abateze amatwi ijwi rya Amerika batangire mwiganirire. Uwa mbere dufite ni Demokrate, agakurikirwa na Emi, tubanzirize kuri Demokrate. Demokrate, urakomeye? Uherereye he? Subiramo.
Iburundi?
Iburundi se ko ari hanini, uri mukeje mu ntara ya Bubanza? Yego, gusha ku ngingo.
Yego, nashaka amazina n'amutuzi mutumire.
Yego, arakumva rwose.
Amana nabashimye ko mwashoboye kunyakora kuri za Amerika.
Yego,
hanyuma?
Yego, ndagukurikira.
Nashaka kuyaga n'umutumire n'amutuzi mutumire.
Ha?
Kuri cyane niyo ngwara yo kuruhu.
Yego,
nikuvuga iwacu Burundi ni ingwara ikabya cyane kunyana n'abaturage.
Yego.
Ndumva neza ahantu usanga umunyagihugu iyo ngwara isa n'iyamwibatse cyane rwose. Ariko ku mpamvu zo kubura uburyo bwo kuyivuza.
Yego.
Kenshi ubura barasinzikaye. Nuko umunsi mutumira aha muganda we uburyo byamaze gutera imbere. Kujya no kuri Leta y'u Rwanda yitaho cyane abafite indwara z'uruhu. Amanamaza none iyo mudakunze ko umuntu abona uburyo bukwiye ngo ashe kuyivuza.
Yego.
Alo. Ushaka umunyagihugu cyangwa nta kibazo kumubwira.
Iyo ndwara?
Eh.
Urabaza nimba ishobora kwica umuntu?
Eh, kuko nanjye nabwiye ko nanjye nsanga iyo muntu cyane rwose ageze hari cyane. Yabu bagiye umuntu akiri umuntu asigaye ameze nk'igikoko.
Yee. Reka
nanjye kuyaga nawe ndamubaza. Ambwira ko cyane amatage kwivuza ariko byaranze byaranze ko ashagukira. Hanyuma rero kandi kibazo namwibariza.
Ye, ariko uhinda amagambo.
Yego, reka nyaruze cyane. Nagende yongere adondagure ubwoko bw'izo ngwara z'uruhu kuko yazivuze muri rusange ntabwo yigeze adondagura inyinyo kwayo. Kugira ngo nubwo umuntu yashobora kuba ikimenyetso kino muri izo ngwara yadondaguye yashobora kumenya uko yashobora kuyivura.
Yego, ariko rero demokrate ntabwo ari ukumusubiriza, ariko ntabwo ari ubwoko bw'indwara z'uruhu turimo kuganiraho. Yego, n'ubumuga bw'uruhu birumvikana nayo ni indwara, ariko niyo nicyo twibandaho cyane, kujya kudondagura rero indwara zose z'uruhu, ahubwo reka tubijyane tubyerekeze muri insanganyamatsiko aze kukubwira. Ahubwo indwara z'uruhu abafite ubwo bumuga bw'uruhu bahura nazo. Ye, urakoze.
Ye, nani ndabashimiye basindikone.
Ye.
Ama mukomeze kutegezaho ibiganiro byanyu. Ntamazi kamirindi.
Karame.
Ati muri ntamazi kamirindi.
Yego, yego.
Ndabashimiye nani ndabakubye kumbi kubijyanye.
Ye, ndagushimiye cyane demokrate.
Nyuma je bundi wari anyakiriye ku cyumweru gishize. Nyana mutabwe ko kamenero kanjye yo kwa magacira hagufi. Rizana bene ibyo kwakura. Bigeze ngo kwa namunyakura ngishikize nanjye.
Ye, buretse tuze kubivuganaho ikiganiro kirangiye demokrate.
Ndakurigenza gute none?
Ndaza kuguhamagara.
Yego, murakoze cyane, mukomeze mumuye neza mu Washingtoni.
Ye, komera.
Yego, murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mutubabariye ko demokrate twarondogoye. Claudine we.
Ndabumva.
Nuko wamukurikiye rero ahari. Ahari ndumva wahera kuri usibye uburyo bwo kwivuza, ndumva ntabwo wavuga uburyo bwo kwivuza utavuza indwara zihari. Wahera ku ndwara.
Ahubwo mubwire. Nkuko mwarimo bikomojeho turavuga ubumuga bw'uruhu, ntabwo ari indwara y'uruhu nkuko abantu bajya bavuga ngo buriya burwayi. Oya, ni indwara y'uruhu. Biba ni ubumuga bw'uruhu biba kubera ko umuntu yavuta adafite melanini. Melanini buraryari mu gihe umwana arimo gusama. Twa kakaremangingo kitwa n'agapigma kitwa melanine. Icyo gihe ntikirema mu turemangingo twirema kugira ngo umwana abeho. Iyo katiremye rero akenshi gakunze guhindura uruhu, umusatsi ndetse n'ingoyi. Hari aho usanga karahinduye uruhu, umusatsi n'ingoyi ntibihinduke nyine bigasa nk'ibimera shokora. Ariko turi kuvuga ku bumuga bw'uruhu umuntu akenshi avukana. Hari abantu bakunda kubyitiranya cyane n'iriya ndwara yitwa vitiligo.
Iyo igira n'amabara aho
umubiri ugasanga umuntu yagize amabara biratandukanye cyane, ndetse ntabwo ari ubumuga bw'uruhu buriya ni uburwayi. Kuba uburwayi budakira ntabwo bihinduka ubumuga. Hanyuma ikindi ni uko amakuru mfite ni uko vitiligo hari uburyo ushobora kwivuza bigahagarara, umubiri ukareka kugenda ukomeza gushiraho, ariko nayo ntirabonerwa umuti kugira ngo ikire. Wenda nahita nakomoza gato ku mbogamizi cyangwa se ku bibazo abantu bafite ubumuga bw'uruhu bashobora guhura nabyo mu gihe batabonye amavuta barinda izuba cyangwa se bafasha guhangana n'izuba mu buzima bwabo bwa buri munsi. Aho usanga ku ikubitiro hariho kanseri y'uruhu ndetse iyo itaraza usanga umubiri ukanyarara ugakomera cyane ugasatuka ukirasira maraso aho niho tugira ikibazo usanga abantu benshi bishisha bafite ubumuga bw'uruhungu babatera iseseme ntabwo bashaka kubegera nta wajya mu rugo rwabo ariko iyo babonye amavuta barayakoresha umubiri wabo ukamera neza mbega ukabona ko baje attractive ukabona bikunze kandi ukabona ari abantu bafite umumaro usanzwe nta kibazo bagutera
usibye kanseri y'uruhu hari izindi ndwara ufite ubumuga rw'uruhu ashobora guhura nazo
ntabwo ndibuze kuzivugaho cyane kubera ko ntanize iby'ubuganga izindi umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ashobora guhura nazo ni nk'izo undi muntu wese yahura nazo kuko umubiri we n'utanzwe uretse kanseri y'uruhu gusa iterwa na ririya zuba ko ryisha umubiri cyane ikawangiriza ariko ubundi izindi yazirwara nk'uko undi muntu ufite umubiri urimo melanine nawe yazirwara
hanyuma rero yavuze ati ese ubumuga bw'uruhu bushobora kwica umuntu
oya ntabwo bwamwica cyakora kanseri y'uruhu yaramutse yamugezeho ndetse akabura ubuvuzi cyangwa se akayimarana igihe kirekire hari ubwo bishobora kugera bitewe n'aho yayirwaye bikaba byakangiza igice kimwe cy'umubiri cyangwa se urugingo rw'umubiri wenda haba hegereye nko ku mutwe bikaba byatuma umuntu apfa kubera iyo kanseri yangirije icyo kindi gice ariko ubumuga bw'uruhu gusa ntibwatuma umuntu apfa n'ubumuga bworoshye kuba udafite melanine se ubona n'uburiya n'abazungu nabo abanyaburayi cyangwa se abafite natiho y'umubiri wera ntabwo bafite melanine baba bafite nabo gake cyane buriya nabo bakoresha protection ziri na artificial kugira ngo baproteje umubiri wabo rero urumva ubumuga bw'uruhu ntabwo bwakwica umuntu
n'ubundi abera batinya izuba cyane
rwose iki cyo turagihuje
nuko hanyuma yakomojeho ko mu Rwanda abafite ubumuga bw'uruhu bo bashobora kuba bafite amahirwe menshi leta izi icyo kibazo icyitaho ahari kurusha mu Burundi ibyo ngibyo ndumva tutabitindaho kuko ahubwo nakwibariza mwebwe ishyirahamwe ryanyu OIPA hari ubwo mukorana n'andi mashyirahamwe mu bihugu duturanye Burundi, Rwanda, Tanzania, Uganda, ibintu cyangwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo.
Ni Burundi tugiye dufite contacts za bamwe mu Barundi, Tanzania dufite contacts za bamwe, Kenya dufite contacts za bamwe afite ubumuga bw'uruhu ariko ntabwo turabona ubushobozi kuko kugira ngo dukorane hari byinshi bidusaba nk'umuryango ndetse akenshi ubushobozi bw'amafaranga ibyo dusaba kuba twageraho rero bigatuma tutaratangira gukorana nabo ariko biri muri bimwe duteganya mu myaka iri imbere kuko tuzi ko hari ikintu cy'ingenzi cyane ko nk'uko mubizi mu Rwanda ni igihugu usanga kenshi abaturage bafite umutekano bisanzuye rero uretse kuba hari sosiyete n'itarabyumva twumva nk'abantu bafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda hari umusanzu twatanga ndetse mu bihugu duturanye kugira ngo ufite ubumuga bw'uruhu akomeze kubaho neza cyangwa se agire uruhare mu iterambere ry'aho ari muri rusange
mbese mu magambo make n'iki kibazo no mu Rwanda kugikangukirwa no kugikangurira abandi bitangiye vuba ko ishyirahamwe ryanyu ryavutse mu 2013
yego
ni vuba
ya nivuga kubera ko impamvu ryanavutse buriya Thomas mu bihugu by'abaturanyi harimo Tanzania ndetse n'u Burundi cyane cyane abafite ubumuga bw'uruhu baritwaga urabizi ko u Rwanda ruhana imbibi n'ibyo bihugu bibiri rero hari impungenge z'uko imwe mu mipaka y'u Rwanda nyine habaga hari abandi baturuka muri ibyo bihugu bakaza guhemukira abanyarwanda niyo mpamvu twahagurukije icyo kintu ndetse n'inzego z'umutekano mu Rwanda mperaho ntazishimira cyane zirakanguka nk'uko ziharanira umutekano w'abanyarwanda muri rusange ariko umwihariko ziwushyiraho zikarinda cyane aho zizi ko agace karimo abo bantu urumva rero niyo mpamvu twakangutse turavuga ngo byatangijwe n'abanyeshuri bari muri kaminuza n'abandi bantu bake bari aho hanze ariko nyine ku bufatanye n'iriya mpuzamiryango afite ubumuga mu Rwanda bavuga bati why not kubera iki uyu muryango utabaho ko bano bantu nabo abandi nabo bati niba twaragize amahirwe turi bake kuki tutakora umuryango kugira ngo dufashe bagenzi bacu bari hirya no hino abana babashe kwiga abakuze nabo tubajijure bamenye uko bashobora kurinda umubiri wabo kuko wabonaga bisa nk'aho ari ibintu nabo badasobanukiwe ni muri ubwo buryo 2013 umuryango watangiye
muracyari batoya
muracyari batoya
ariko buhoro buhoro ni rwo rugendo
yego
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nyuma ya Demokrate uri bubaza nizeye ko yanyuzwe noneho duhamagare Emi
ukomera
uri hehe
nisengayire w'igikondo
yego
ukomera cyane Thomas
ukomera
ariko araburanye
twaraburanye ariko ntabwo ari je mutumirwa muri iki kiganiro vuga gusha ku ngingo.
Okay, ndabaza kumushimira umuvandimwe.
Yego.
Ndamushimira cyane no nanashimira n'ijwi rya Amerika kuba mwaduteguriye iki kiganiro. Byibuze yenda hari cyahindukaho gato n'ubwo abanyarwanda abenshi ndabizi bateze amatwi radio batabira twemeranya ku byo bakunze gukora. Hari nk'aho usanga babahinda amazina ugasanga barabita ngo ni Nyamweru n'andi mazina adashimishi.
Yego.
Kandi njyewe rero ndabagaye kandi bisubireho. Ariko njye hari akantu rero nabwira umuvandimwe, hari aho nari ndi rubavu mu minsi yashize.
Aha.
Bo abanyeshuri bari bavuye gufata amanota bo akana gafite ubumuga bw'uru nyine ndakabazisaba bari bakangaye karambwira ati nabaye wa mbere. Nono abandi bana abo bana biganaga bamutanga burya bati nubwo ari umwe ariko atubera uwa mbere.
Nawe rero ni ukuvuga afite ubumuga bw'uruhu?
Afite ubumuga bw'uruhu
ariko akaba uwa mbere.
Abobobo nta n'ubu ntago niyo mpamvu uwo muryango wakwiye gushyiramo imbaraga ugasobanurira abanyarwanda bakamenya ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu nawe aba afite ubwenge nk'ubwacu twese nk'uko tumeze.
Niko abo bana nabo mu mashuri matoya baracyari mu mashuri matoya?
Yee, nabo mu mashuri matoya muri primeri yigaga mu wa kane. Ni mu wundi mwaka nari ndi Rubavu yigaga mu wa kane icyo gihe.
Yee, Emi urakoze.
Ariko ntabwo najyana namubajije.
Yego.
Hari igihe usanga hari nk'amategeko ashobora kuba hari arengera mbere nabo bafite ubumuga bw'uruhu kuko ari nk'aho usanga batabafata neza akenshi hari n'ubwo wumva babafata ngo bakajya ngo bakabica.
Oya, mu Rwanda yabisobanuye yuko inzego z'umutekano zabihagurukiye mu Rwanda, ayo mahirwe turayafite ku inzego zibize.
Ikindi nawamumbariza.
Yego.
Ari amavuta nayo nabyanditse tugiye ko ahise kimumbariza nashubijwe kare.
Ariko
amavuta nubwo ndibaza ko bataratangira kuyatangira kuri mituweli kuyabona birakomeye.
Aha.
Umumbarize byibuze nubwo kuri
mituweli. Erega arakwiyumvira. Arakwiyumvira.
Ambwire nubwo kuri mituweli bitaraboneka umuntu ashobora kuba afite uwo mwana cyangwa se nawe abufite cyangwa se tuzanye n'abandi banabufite uburyo yabona ayo mavuta binakunzanye natugana n'uburyo agura naho umuntu yanayakora kuko hari informasi ushobora kujyamo cyangwa se ku bitaro runaka ntuyasangeyo ntuzi.
Yee,
murakoze Thomas Kamirinda.
Urakoze cyane
Sawura Karamoza, nyibuke mu kiganiro cy'umuziki, dore ndagukumbuye.
Yego, ndakwibuka rwose, ndabyandika bamfasha inimero yawe turayizi. Urakoze Emi.
Sawa.
Yee, Claudine we
ndabumva.
Nuko rero wamwumvise, hari amategeko ahari?
Amavuta mu Rwanda arahari.
Tubanzirize ku mavuta.
Hari ayitwa Sebamed. Noneho Sebamed ni uruganda rwo mu Budage, ariko hari navuga ngo uhagarariye Sebamed mu Rwanda ni farumasi yitwa Kifaruma. Ayo mavuta iyo ugiyeyo uyasangayo.
Agura gute rero?
Mu mwaka washize n'ibiciro bitarahinduka, icupa ry'abana average ni hagati y'ibihumbi bitandatu n'icumi, abakuru bo ni hagati y'umunani n'icumi. Iyo ugiye muri farumasi rwose barayaguha nta kibazo, n'ubwo ubwishingizi bitaratangira. Ariko ni ukuri ndizeza Abanyarwanda ko biri hafi, kuko biri gukurikiranwa cyane kandi bishyizweho umuhate cyangwa se ubushake, kuko bazi ikibazo gihari.
Kifaruma nka Yemi ari igikondo wa mwibutseho Kifaruma ikorera naherutse ikorera imbere y'isoko ahahoze isoko rya Nyarugenge.
Umanutse hino y'isoko rya Nyarugenge iburyo, ubwo ni iburyo uhita umanuka urahabona handitseho Kifaruma. Ahandi hantu Kifaruma wayisanga mu Rwanda ni ku Gisimenti.
Emi rero
naho irahari hafi ya stade.
Ye, ubwo rero ndibwira yuko n'abandi bumviyeho ufite ubushobozi ashobora gutangira kuyashakira uwe yaba afite ubumuga bw'uruhu. None se amategeko yo rero, hari amategeko mwebwe by'umwihariko mwebwe mufite ubwo bumuga bw'umwihariko abarengera?
Kugeza ubu hari amategeko arengera abantu bafite ubumuga muri rusange, ariko nta mategeko y'umwihariko arengera abafite ubumuga bw'uruhu. By'umwihariko ntayahari, ntaho icyo kintu kivugwa cyihariye, yaba muri politiki imirongo migari ngenderwaho ya leta. Abafite ubumuga bw'uruhu ntaho bavugwa bihariye, uretse muri rusange ko abasanga mu bafite ubumuga, cyangwa se ivuga ku bagore ukaba wavuga ati wenda n'abafite ubumuga bw'uruhu b'abagore nabo baba babarirwamo, ariko nta mwihariko hari. Ndetse ntekereza ko kinakwiye kubaho, kuko usanga kenshi aho biri ngombwa rwose biba bikenewe kugira ngo habeho uburyo bwihariye buvuga ku cyiciro runaka cy'ubumuga, cyane ko mu Rwanda ubumuga bw'uruhu budafatwa nk'icyiciro cyihariye.
Hanyuma mbere yo gusoza, dushimire Yemi urugero waduhaye rw'uriya mwana ubu wa mbere, n'abandi bikabatera ishema. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Turaganira na Mukarusine Claudine, umuyobozi wungirije w'umuryango w'abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda, OIPA. Turi kuganira rero ku buzima muri rusange rw'abantu bafite ibibazo by'ubu bumuga bw'uruhu, uko babayeho, uko tubabona, uko tubafasha, uko mbese tubakira. Nibyo turimo tuganiraho, n'amahirwe bafite mu gihe kiri imbere. Kuri telefone dufite Siriyake. Siriyake we? Siriyake, urakomeye?
Yego, ndaho ndakiri.
Uherereye hehe mu Burundi?
Neza na neza, uherereye i Bujumbura.
Yee, bandanya.
Uherereye i Bujumbura, ni Siriyake n'inyitungiye.
Yego.
Ndabashimiye ko iki kiganiro mwatunganije n'ibindi mukomeza kutugezaho, kandi nizera ko bigenda bifasha benshi. Nagiye kuri aya mahirwe narose, numvise ni byinshi byagiye bifasha, ariko sinarose amahirwe yo kugitangura kino kiganiro mu ntunge. Nashaka kumenya icyo byoba biva kugira umuntu usanga ameze kujya uburyo navuga biyolojiki.
Yewe, ni uko utagitangiye nk'uko yari yabisobanuye. Yavuze yuko
nibaze ko byo byavuze.
Yego, mu magambo makeya yavuze yuko ari akaremangingo organa y'umwana agisamwa mu nda ya mama we. Iyo organa idashobora gukora icyo bita melanin. Melanine ni ituma uruhu nyine rugira ibara ry'igikara dufite.
Yego.
Mu magambo make nuko nguko bisobanuye. Siriyake, urakoze.
Namwe murakoze.
Noneho duhamagare na Pascal. Pascal we? Pascal. Ntabwo Pascal abonetse. Noneho rero twikomereze, mbibutse yuko umutumirwa ari Mukarusine Claudine. Niko se Claudie?
Karamye.
Ubwo ngubwo mu magambo makeya, hari nk'uwo mwana wo muri Rubavu, nk'ubwo ngubwo ishyirahamwe ryanyu rizakora uko rishoboye ku buryo ryamukurikirana, ntazatakarire mu nzira. Ni ukuvuga mu by'amashuri.
Tutangiye gukora. Nubwo tutaragera mu turere twose, ubu dukorera mu turere tune, dutatu tw'umujyi wa Kigali, kongera akarere ka Musanze. Twibanze cyane ku buriri bw'abana bato, kugira ngo dufashe abarezi babo, abayobozi b'ibigo, ndetse n'ababyeyi kumenya ibyo abana bakeneye kuva bakiri mu rugo ndetse kugera bari ku ishuri, kugira ngo imyigire yabo imere neza. Ubumuga bw'uruhu ntibubabere imbogamizi n'imwe. Turateganya ko n'ubundi tuzahagera mu turere twinshi two mu Rwanda, nitubishobora tuzagerana hose, kandi ndizera ko bizashoboka. Ni nayo ntego yacu, kugira ngo abo bana bari mu mashuri bayakomeze kandi neza, babone ubumenyi bukwiye, nta mbogamizi bahura nazo, ndetse n'abayacikirije nabo babe bayasubiramo, cyangwa se bakaba bafite ubundi bagire n'andi mahirwe yo kuba bakiga imyuga, kuko mu gihugu cyacu hari gutezwa imbere imyuga cyane. Amashuri arahari ashobora kubakira. Noneho twe duharanire ko abo barimu, abo barezi hirya no hino bamenya ngo uriya mwana namufata nte, akeneye iki kugira ngo yige neza.
ariko se danone ubwo Emmy yatubwiye yuko abana bigana n'ubwo bo bafite ishema ubusanzwe abana babona mugenzi wabo ufite ubumuga bw'uruhu bamubona gute
urumva na amahirwe kuwo nguwo noneho hari ikintu bitubundi gufata kote negative cyangwa se ikintu ubona cyaka kusubije hasa ukakizamukiraho na amahirwe kuwo mwana ababera nk'urugero kuko hari bituma banamwakira ndetse bakanamwegera byoroshye bitandukanye rero na wa mwana uzagenda akaba ntabona neza umuryango we yavutsemo ntusobanukiwe n'uburyo bwo kumwitaho na mwarimu ntabyazi uwo mwana ahora inyuma bigatuma babona ko babana batabona nta bwenge bazi ibyo bintu nibyo bikuraho ariko urabona ko uriya mwana w'irubavu nibura ari gukora ubuvugizi ku giti cye nawe abereka ko ashoboye mbega ari guhagararira bagenzi be bazaza nyuma ye bazaza bakirwa bazi ko nabo hari icyo bashoboye nibura hari ubumenyi buke buzaba bwarasigaye aho hantu cyangwa se aho undi mwana azajya wiganye n'uwo mwana hari icyo zaba azi ko wa mwana nawe ari umuntu nk'abandi.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda noneho duhamagare Severin. Severin
hello
urakomeye
urakomeye
uherereye hehe
ngozi neza neza mu baruko bw'Uburundi
ngozi yego ikibazo cyangwa igitekerezo
bina cyangwa gutanga inera na bufura abona abantu baraje ku muga banza abona gino cyangwa ndo bifunzi arafise nk'abanyamwe mabwo sa nko kwishura nyere ucyano ndi mwana komeye aje rusa ngabazo ramwino banajabona ne nakono bo bakira amashuri yago abazo bariga
amashuri yabo bwite amashuri yabo bonyine
sina cyaje kuvugana cyangwa bane mugihe babaza amashuri babategura iki barabahubuzi babategeje gukora bivanye n'ubwo mugaba bafise
reka Claudine wumvise ko ahita ajya mu birere nanjye ndamushyigikiye yego
ikibazo cya mbere nagira ngo mubwire ntabwo ari byiza ko bano bana bakorerwa amashuri yabo bonyine kubera ko none se kuki twabaheza kandi n'abari abana nk'abandi bagomba kwigana n'abandi bagakurana n'abandi kugira ngo n'abandi bana bakire bamenye ko ari abana nk'abandi mu Rwanda dufite politiki nziza y'uburezi budaheza atari n'abafite ubumuga bw'uruhu ahubwo buri mwana ufite ubumuga akigana n'abandi bana bakamumenya bakamenya ko ashoboye ubu hari ikibazo dufite kubera ko abantu abafite ubumuga kenshi cyane cyane n'abo bana bagumye bigunze ntabwo bajya mu kazi ngo abandi bumve uburyo bashobora kugira uruhare uburyo bashobora gukora akazi ariko nibigana nabo bakaba bazi ko bashoboye mu kazi bizoroha yarasoreje ku kindi avuga ngo ese babateganyiriza iki bamaze kwiga kiracyari ikibazo nyine kubera ko muri rusange imirimo isa nk'iyabaye mike ariko nicyo umuryango ubereyeho kubera ko cyane hari n'ibibazo twagiye duhura nabyo ukabona umuntu asabye akazi ahantu yahagera kubera ko babonye ko asa kwa kundi afite ubumuga bavuga ngo ya reka tuzasubire se tuzakubwira ariko nyine bwa buvugizi buhora bukorwa bwa bujyanama butangwa kuri leta nk'imiryango itegamiye kuri leta twe mu Rwanda dukora nk'abajyanama ba leta ndetse tukanakorana bya hafi turi kugenda twerekana izo mbogamizi zose ndetse tunasaba ko hari icyateganywa hakaba hari umubare runaka nibura niba muri buri karere habamo umukozi umwe niba dufite ubumuga bw'uruhu bize niba dufitemo batatu umwe akaba yakorera leta undi akaba yajya mu kigo kitegamiye kuri leta nabyita ngo levasiyo afirmative cyangwa se aminajemaho rezonable bizadufasha kwerekana ubushobozi bw'aba bantu ndetse mu myaka iri imbere tuzasange noneho cya cyuho kitakirimo ahubwo bari bakompeta n'abandi kandi batsinda kuko dufite ingero n'ibihamya ko ari abahanga ndetse bashoboye
ndetse no muri Tanzania bafite umuminisitiri nawe ufite ubumuga bw'uruhu
yego
hagomba kuba atarinda hoho nyine muri Afurika no hari
no muri Kenya
yego ariko Tanzania twegereye cyane nacyangira twegereye nyamara nuko
n'atangira
ni hafi n'abantu yego hanyuma ako kantu Severe yavuze ngo abafite ubumuga bw'amashuri ngo babakorera amashuri yabo bwite nanjye nahise njya mu bire kimwe nawe kubera ko
ahubwo twebwe mu Rwanda hari n'itegeko rihani heze iryo ryo ryose icyo ryaba rishingiyeho ryose
nuko ni byiza ko rihari kubera ko mbivuga ngo ikize erega burya buri muntu wese ubuzima ni ishuri
ya cyane ko n'amasezerano mpuzamahanga arengera abafite ubumuga nayo ntabyemera ntiyemera kubaheza ngo tubashyire ukwabo oya inclusion turashaka kuba bari hamwe n'abandi bakigana n'abandi kuko bafite ubwo bushobozi kandi nibyo bikwiye nibyo binabereye navuga ngo abanyagihugu
impamvu nanone ni ukubera ko nakuze mfite inshuti abantu bafite ubumuga runaka banyigishije byinshi mbese reka nkubwire tuvuge reka muvuge kubera ko aranazwe nibyumvo re Yohani Batista burya ni inshuti yanjye rimwe tuganira ibintu byinshi cyane none ariko aza kumbwira ati Tomati burya uzi kwitwa ikimuga kuko kera niko twabitaga
n'ubu hari abakibivuga batarumva
biragatsindwa na Nyagasani
cyangwa batarabimenya
ye ati kimuguzi icyo ari cyo icyo kibazo kimbajije niho ubwenge bwanjye bwarebye kure niho nabaye umuntu nimba ariko navuga
ngo
atuzi kimuga icyo ari cyo cya kibindi kiba cyarabomotse bakajugunya hariya ntacyo kimaze ati umuntu koko umuntu ni ikimuga
tekereza nawe noneho twebwe buriya bajya bavuga amazina ari n'ibyo bashobora kuvuga rwose ukumva bakikubita hasi uretse kuba warabaye warakomeye mu mutwe warakuzuze bavuga ni ukubera iyi mpamvu ariko hari aho ugera ukumva neza imbaraga zo kugenda zirarangiye aho usanga bamwe bakunda kugenda birebera hasi umwana ugasanga ahora yigunze acecetse ndetse akenshi usanga bibatera n'ibibazo mu mitekerereze mutwarushika ugasanga hari ukuntu umwana hari ibintu adashyikaho neza hari ikigero atariho neza nk'umwana udafite ubwabo mugabwuruho kubera bya bindi yagiye ahura nabyo kuva akiri muto ndetse akarinda agera no mu bwangavu no mu bukumi rwose cyangwa mu busore n'ubugimbi bakimubwira bya bintu rero urumva ni intambwe nziza twebwe mu Rwanda nashimira ngo igihugu cyacu ibyo bintu byararwanijwe hashyirwaho n'amazina nibura abereye kandi hanateganywa nuko umuntu arahano twebwe hariho n'ibihano uramutse wese umuntu uko nguko rwose akagenda akabimenyekanisha baraguhana
severera byumve neza ntazongere kurota
babanyamwema i Burundi niko bavuga
niko babita ntazongere kuvuga ngo umuntu ufite ubumuga runaka ngo nibamuheze bamuhe ishuri rye bamuhe ikibindi cy'inzoga cye kuko nabyo narabibonye kera nkiri mutoya
binabaho rwose n'ubu hari abatarayuka mu myumvire
yego ibyo rwose Severin ubyumve neza umuntu ni nkundi nuko twikomereze Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda turi kuganira n'umuyobozi wungirije w'umuryango wabo OIPA Mukarusine Claudine ibyo byose rero kugira ngo turebe iyo biva n'iyo bijya mbese babayeho bate mbese bo biyumva bate mbese bariga bagatsinda nk'abandi bana twabikomojeho none hagati aho ngaho duhamagare Eric we
karame
urakomeye
akomeye cyane
uherereye heri
ni hani Kigali ku Kicukiro
yego
nanjye ni inyunganizi nawe ahaga cyangwa igitekerezo abo bantu bafite ubumuga bw'uruhu nabo ni abantu nk'abandi ni ukugira tubafata neza kandi tukabegera tukabaganiriza tukanabafashaho kugira ngo babeho mu bwigunge tukabereka ko batari bonyine kuko nabo baremwe nk'imana nkatwe ikindi nanone nababaza uwo muntu umutumire wacu ko tujya twumva mu bihugu byo hanze bakunda kubagerera ihohoterwa ni iki nka Leta y'u Rwanda yaba yarakoze kugira ngo abo bana tubarinde ihohoterwa nk'iryo
Eric nabyo hari yabikomojeho ariko nabyo bifite akamaro karemereye reka tumusabe abikwibwirire nanone
abigusubiriremo yarakoze cyane Leta y'u Rwanda icyo yakoze nk'uko ubizi mu Rwanda hari itegeko n'ubundi rirengera buri munyarwanda wese rero Leta y'u Rwanda icyo yakoze kimwe n'ubwo nanayishimira harimo no kutwemera nk'umuryango watumbwa buri mu Rwanda ikaduha ubuzima gatozi bwo gukorera mu Rwanda ikigo cy'imiyoborere myiza cyaduha ubuzima gatozi kugira ngo dufatanye n'inzego za Leta guharanira no gukurikirana ibyo bibazo byose n'aho biri tubirandure niyo mpamvu buriya mu Rwanda ho bamwe bamaze kubimenyera ubonye umwana ufite ikibazo usanga yahamagaye Claudine cyangwa ahamagara undi muyobozi ariko
mu Rwanda ikindi kintu navuze mbere yashizeho hari itegeko rihana umuntu wese uhohoteye ufite ubumuga urabizi ko uhohoteye ufite ubumuga wacu mu Rwanda ahanwa byisumbuye ko uwahohoteye undi muntu udafite ubumuga rero hamwe no gukomeza duhugura abaturage tuganiriza abaturage mu byiciro bitandukanye cyangwa se hirya no hino ni kimwe nacyo na amahirwe dufite mu gihugu cyacu kubwo uburenganzira dufite kugira ngo abantu bamenye ibyo hoterwa ko rinahari noneho bamenye n'uko baririnda.
Claudine ariko ongera umusubiriremo n'ibirebana n'ibihugu byo mu mahanga abafite ubumuga bw'uruhu bigeze kwicwa mu Rwanda ingamba zafashwe.
Arakoze cyane mu Burundi na Tanzania cyane cyane niho ndibuze kuvuga hari n'ibindi byo muri Afrika bafite ubumuga bw'uruhu barishwaga hari muri 2013 kenshi n'ubu turacyabyumva ni naho Rwanda simera ko umutekano warwo usanzwe ari mwiza ariko rwaraukarije ku buryo bw'umwihariko ku bantu bafite ubwo bumuga bw'uruhu iyo habaga hari umuntu ufite ubumuga bw'uruhu uri muri icyo gice wabonaga ko babyitayeho polisi inzego y'umutekano n'ubuyobozi bw'ibanze ugahora bufite impungenge zo kumenya amakuru y'uwo muntu isarahari ameza te nuko ubona ko babikurikiranye babyitaho mu buryo bwo kumurinda rero ni ikintu kiza nabyo nshimira inzego z'umutekano n'inzego z'ibanze kuko ni igikorwa cyafashije abanyarwanda bafite ubumuga bw'uruhu nubwo bitababujije kuguma bafite impungenge ariko bararindwa pe
n'ubu ngubu birakomeza
ya birakomeza kuturinda ariko nyine akenshi nubwo duhura n'ikibazo ko babantu nyine harashyungabana bahuye nabyo harabo bitarashiramo biragoye ariko igihugu rwose gikora icyo gishoboye kugira ngo kirinde abanyarwanda bafite ubumuga bw'uruhu ntawahohoterwa igihugu kirahari ndetse n'ugerageje kuba yaguhohotera baramufata bakamuhana cyangwa se bakanareba ko kuko ibyo bintu ari byo nk'icyaha ndetse gikomeye kandi kitagomba gukorwa iwacu mu Rwanda.
Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ikiganiro muri Isanga. Niko se Claudie, ubu ngubu iyo mureba mwebwe kuva mwatangiza ishyirahamwe mwari bakeya ubu ngubu mu myaka itanu rimaze itaruzura neza hari mugeze kuki intambwe mbese mumaze gutera wowe uyibona ute?
Murakoze cyane. Intambwe ya mbere navuga imaze guterwa kuba dufite abanyamuryango basaga 150 mu turere tugera muri 6 kandi tukaba tutaragera kuri abo bantu bose abo bantu kuba tubasha kubahuza tukabaganiriza bamaze kwiyakira bamwe abandi ntibirakunda. Ikindi navuga ngo intambwe tumaze gutera tumaze guhugura inzego zitandukanye zo mu burezi ndetse n'izindi nzego z'ibanze zidufasha guharanira bwa burezi bw'aba bantu bafite ubumuga bw'uruhu cyane kandi indi ntambwe ni uko tumaze guha amakuru atandukanye abayobozi mu nzego zitandukanye izigenga ndetse n'iza leta bamaze kumenya ko ubumuga bw'uruhu ari ubumuga bamaze kumenya ko nibahura nawe batazikanga batazagira ikibazo ndetse hari na noneho indi ntambwe ni uko n'abahanzi batangiye kubona ko hari icyakorwa mu gihugu cyacu nuko tugenda dukangurira buri muntu mu byo akora kugira ngo adufashe gukora ubwo buvugizi byatuma abantu babaho neza. Ikindi ni uko abana bafite ubumuga bw'uruhu bari ku mashuri bari kugenda basubira no ku mashuri ukabona ko bafite hari icyizere barimo kugira cy'ubuzima. Ikindi navuga cyiza tumaze kugeraho turi no guteganya muri iyi minsi ngira ngo ni kuri 26 dufatanyije n'ibitaro bya gisirikare Kanombe hari ugusuzuma abantu bamwe bafite ubumuga bw'uruhu bagasuzumwa kanseri n'amaso ndetse bakanahabwa n'ubufasha basanzwe bafite bagiye kugira kanseri bakaba babavura ikibazo cy'amaso bakabasuzuma bakabaha na rinete. Aho ni ku nkunga ya RGB UNDP urumva ni ibintu byiza tumaze kugeraho cyane ndetse turacyanateganya n'ibindi byinshi.
Uravuga kuri 26 y'uku kwezi?
Yego,
nejo bundi kwa gatano.
Ndetse twagiye tunasura mu turere dutandukanye harimo Rutsiro, Kayonza, Gasabo, Nyarugenge, Kicukiro na Musanze. Abantu baho ugeze nko mu buyobozi bwaho bw'inzego z'ibanze ndavuga ubwo nko mu karere ku murenge bazi neza abo bantu ni bantu ki bakeneye iki. Bamwe muri bo twagiye tuganira nabo twizera ko rero hari umusanzu twatanze hari ubutumwa buri kugenda butangwa binyuze muri abo bantu bake twagerageje guhura nabo ku bushobozi bw'umuryango.
Ariko se Claudie, yego umbwiye yuko mumaze kuba abarenga 150 abanyamuryango barenga 150 kandi ishyirahamwe burya ritungwa na ba nyiraryo abanyamuryango kandi mwebwe abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda murakumirwa murahezwa ntimubone imirimo ubirishyira hamwe ryanyu ribaho gute
murakoze cyane ishyirahamwe ryacu ribaho kubera abaterankunga urugero tugitangira hari inkunga y'ibitekerezo cyangwa se ubundi bumenyi twahawe ku kubitura n'impuzamiryango afite ubumuga mu Rwanda ni Doro ariko DRF Right Fund Disability Right Fund niyo yaduteye inkunga kuva twatangira kugera uyu munsi turacyakorana nabo baracyadutera inkunga nibo batuma n'ibyo tumaze kugeraho tubigeraho noneho twa na RGB ikigo gishinzwe imiyoborere mu Rwanda binyuze muri UNDP nabo turi gukorana nabo bari kudufasha ni naho twakuye aho ngaho gukorana n'ikigo cya gisirikare kugira ngo turebe ko abo bantu twabasuzuma turebe ko nibura kanseri
ibitaro bya gisirikare
abo yagezeho tukaba bakavurwa
ni ibitaro bya gisirikare
yego
nuko yaruvuze ikigo cya gisirikare
ibitaro bya gisirikare
ubwo bazabasuzumira abo bantu bazasuzumwa bazabasuzumira ubuntu
yego bazabasuzumira ubuntu nyine niho navuga ngo nicyo kintu cyiza twagezeho bazabasuzumira ubuntu kuko ushobora gusanga binahenze yemwe n'udafite mituweli azasuzumwa uwo munsi urumva nyine hari n'ubufasha bw'uko azabona amarinete ni ikintu kiza urumva ko nariya amavuta umukuru w'igihugu yatwemereye nabyo ni indi success rwose tutavuga tutakirengagiza
ubwo rero abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda begereye ibitaro bya Kanombe cyangwa bashobora kuhagera ku wa gatanu bazagende bisuzumishe ni ku buntu bazabona n'amadarubindi yo ku buntu bizatangira sangahe
saa tatu
mu gitondo biba umunsi wose
mu Rwanda abari muri Kigali ndetse no mu nkengero barabizi twarababwiye abari mu ntara kure nabo twavuganye ko ikindi gihe tuzajya mu ntara kugira ngo bari abari kure nabo tubagereho kuko ntabwo umuntu wamukura igisenyi cyangwa Rutsiro ngo aze ikigara ahubwo muri bwa buryo nk'uko amategeko abiteganya mu buryo bwo kuborohereza hazabaho umunsi wo kubasangayo ariko nturamenyekana ubu ejo bundi ni mu mujyi wa Kigali no mu nkengero zaho donc aho byoroshye
guhera saa tatu umunsi wose
bizafatanye n'urumva ni amasaha ajya kuba nk'umunsi wose
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri Isanga turaganira ku buzima bw'abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda umutumirwa Mukarusine Claudine vice president w'umuryango OIPA kuri telefone turi kumwe na Frank yewe Frank we
wiriwe neza
wiriwe uri he Frank we
ndi ngamu gisagara cha Bujumbura mu Burundi
yego
amana ashaka kubaza urongoye iryo shyirahamwe ry'abafite ubumuga mbega mu bindi bihugu hari amashyirahamwe ari international biba bikorana n'ibyo shyirahamwe ko usanga amashyirahamwe menshi usanga afite amashami abo bana barafite za mituweli zo kwivuza ku buntu kubera basanzwe bagenda mu bumuga kandi bagize n'ishyirahamwe bafite furunisema ababafasha
yego
n'ibyo bibazo byanjye nizo nataka kubaza
mu magambo makeya niba hari ishyirahamwe mpuzamakungu ni ukuvuga mpuzamahanga ikindi mituweli mu Rwanda ku bafite ubumuga bw'uruhu urakoze cyane Frank we reka hita gusubiza
Frank arakoze cyane ku mpere ku ishyirahamwe mpuzamahanga kugeza ubu nta shyirahamwe mpuzamahanga ndabona ry'abafite ubumuga bw'uruhu ntaryo ndabona uretse ko nyine kwa kundi nababwiye kuba abantu bafite kontakte zigiye zitandukanye n'abantu bari mu bihugu bitandukanye bakaba bagira nka group WhatsApp bakaganira ariko ntashyirahamwe rihari mu buryo bwemewe n'amategeko ku bijyanye na mituweli iwacu mu Rwanda nk'uko abatishoboye tugira ibyiciro biri sosiyale abatishoboye mu cyiciro cya mbere cya kabiri bishyurwa mituweli uri muri icyo cyiciro ashobora kwishyurwa mituweli ariko kugeza ubu ntabwo afite ubumuga bw'uruhu barashobora kwivuriza kuri mituweli ariko nk'uko nabivuze mbere birateganywa biri gushyirwa mu biri gukurikiranwa ngo bibeho ko bajya babona ariya mavuta abarinda izuba cyangwa se abafasha guhangana n'izuba kuri mituweli cyangwa ku bundi bwishingizi baba bakoresha mu Rwanda
noneho tuhamagare metode we
Kabwe
wiriwe neza
yego turashima
uherereye he
ndi Murambya ndi mu Burundi Murambya muri commune Rutegama
ye akabazo cyangwa icyumviro
no navuga ni nk'icyumviro hamwe n'akabazo. Nagomba mvuge ku bijyanye icyumviro nagomba nange ku bijyanye n'abo bantu ushobora gusanga bakenye badashobora kwishyurira mituweli. Ni ukuvuga ucusanga abantu bakaba bakenye ugasanga nta bushobozi bafite bwo kuba bo kuyishyurira mituweli.
Yego.
Ariko ugacusanga barya abantu nabo bagejwe kwandika donge abashobora guhabwa mituweli. Ugasanga barenganije abo bategezwa kuyiha sibo bazihawe.
Yego.
Ugacusanga ni ukuvuga bafite nk'ubushobozi bashobora kubyikorera barabanditse bararosa ibyo batategerezwa kuronka. Ugacusanga abategerezwa kubironka barabuze. Rero nicyo boraba abagezwe gutanga izo mituweli bakagikorera ko kugira ngo bagikosore iryo kosa ntirizosubire gushika.
Ye, ubwo barakumva metode we. Hanyuma akabazo wari ufite n'akahe?
Akabazo nari mfise. Nashaka kumenya icyo baraba icyo umuntu aba asabwa cyangwa uko umuntu aba ameze kugira ngo ashobore kwishyurirwa mituweli. Murakoze.
Ibyo ngibyo se ni ibya Claudine koko?
Muri rusange umuntu utishoboye ugaragaye ko atishoboye kubera ko mu Rwanda tugira ibyiciro tureberamo imibereho y'abaturage cyangwa se abakeneye gufashwa. Rero abantu batishoboye bari muri icyo cyiciro cya muri ibyo byiciro biteganijwe ko bigomba gufashwa baba barakoze ibarura bakamenya ngo uyu muryango uri muri iki cyiciro. Ngo rero n'umuntu uri muri uwo muryango abarirwa muri icyo cyiciro. Rero naho bihera bamenya ngo se umuntu ufite ubumuga bw'uruhu turamwishyurira mituweli biterwa n'uko nguko nyine byakozwe. Mbega nibyo nk'uko tubigenza mu Rwanda niko biri.
Ijwi rya Amerika nizeye ko metode anyuzwe. Noneho duhamagare Yosefu. Yosefu we,
Yosefu
wirwe neza?
Mirwe.
Uherereye he?
Ndi mu Rwanda Kigali.
Yego.
Nabazaga mutumire hari uburwayi igeze avuga bw'amabara. Hari umuntu nzi njye ari amabara ari umukobwa ubu ni umudamu. None amaze ashira aza kugira ubumuga bw'uruhu nta bara na rimwe ririmo. Ariko ubona afite umubiri udakunze gusatagurika cyane. Wowe abari yajya mu ruhe rwego rw'ubumuga?
Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Umuntu wo mu Rwanda ndumva ndanamuzi. Uriya muntu nawe ari mu bantu bafite ubumuga bw'uruhu kugeza ubu, kubera ko uyu munsi agiye kuzuba nawe byamugiraho ingaruka nk'uko byagira ingaruka kuri Claudine wavukanye ubumuga bw'uruhu. Nawe rwose turabana, ndamuzi, ni umunyamuryango, ni n'inshuti, nawe ari mu cyiciro cyane afite ubumuga bw'uruhu, kuko ingaruka ubu ngubu zamugeraho ni nk'izagera kuri Claudine wavukanye bwa bumuga, kubera ko yamera nini yashizeho.
Vitirigo se burya nayiterwa no na melanin igenda ishira?
Vitirigo nabyo tuvuga, ntago ndi umuhanga muri byo, nta nubwo ndagana n'umuhanga muri byo, ariko tuvuga ko nayo ari melanin ibiri kugenda ishira. Niko biri rwose.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabona igihe kigenda kitubana gikeya, nitugira amahirwe turabona undi muntu umwe rukumbi mwiganirire. Mbibutse nibutse abateze amatwi Ijwi rya Amerika ko umutumirwa ari Mukarusine Claudine, ni vice president w'umuryango OIPA, umuryango w'abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda. Turaganira ku buzima bw'abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda. Hanyuma se uwo muntu, nsubiye inyuma gatoya, uwo muntu niwe waje kubashaka cyangwa se mwaramumenye muragenda muramushaka nkawe nyine uvuze ko umuzi?
Urumva abantu bajyaga bambwira hari umuryango wazawugiye mu, noneho twebwe tugira amahirwe yo kumumenya, turamureba, turamuvugisha, umeze neza, nibyo, noneho turamusaba azatubera umunyamuryango, kubera ko tuzi neza ko hari amahirwe cyangwa se hari izindi mbaraga ashobora gutanga tugafasha aba bana bakiri bato. Mbega twaseshe nk'abaganira turabyemeranya, kuko iyo atabyemera ntiyari kuba umunyamuryango, ariko kubera ko yabyemeye twabimusabye ni ikintu cyiza.
Nanone tugarutse inyuma gatoya ku by'amikoro, hari uburyo mujya mubwira abantu rubanda twese ku buryo babafasha babafasha gute
ubungubu
hari konte mufite muri banke hari uburyo bwo kubona mu kinyarwanda nabyita ngo iki fundraising kuri online utuntu nk'utwo mbese ibyo ngibyo hari byo mwagezeho ku buryo wabwira abantu aho bashobora kunyuza inkunga baramutse bafite inkunga babaha
ntabyo turageraho kubikora uretse ibyo biganiro tugenda dukora ariko iyo hari umuntu ubonetse hari ushobora kuvuga atari ko hari abantu nzi bajya basapotinga imishinga ese ntimwakora umushinga urumva ubwo nabwo ni ubundi buryo icyo gihe urumva basaba kugaragaza ibyo mushaka gukora n'ibyo byose ariko iyo umuntu ashaka kudutera inkunga tumuha adrese y'umuryango tugira nimero ya konte by'umwihariko nyine arabanza akavugana n'umuyobozi hanyuma akamuha imyirondoro y'umuryango yaba konte cyangwa ibiki byose yaba ari inkunga y'amafaranga akayashyiraho cyangwa se n'inkunga y'ibitekerezo nayo turayakira ndetse turanayikunda cyane ni muri urwo buryo
hanyuma ubu ngubu wabwira abantu aho mukorera
ubu ngubu ibiro byacu biri i Gikondo hepfo ya Populaire
Banque Populaire
hepfo yaho gato niho ibiro byacu biri ntago hayoberanye
iyo Banque Populaire nimba nibuka neza yegeranye na Paruwasi y'Abapalotin
oya iyo yarimutse aho Populaire iri ubu ngubu
iyo yari imutse.
Umva ari kuri Merezi ya kabiri.
Ubwo yewe mperuka i Kigali kera koko.
Yigiye ruguru gato. Noneho rero twebwe dukorera hepfo yayo nko ku gipangu cya gatatu. Ni kuri Merezi ya kabiri.
Hari icyapa kigaragara neza kigaragaza izina ryanyu.
Ntabwo turahashyira icyapa kuko turacumbitse ntituragira n'ibiro byacu twihariye. Ducumbitse ahandi undi muryango ukorera niyo mpamvu rero ntabwo icyapa cyacu turakihashyira urumva turakiyubaka dushaka ko twabona n'ibiro dukoreramo noneho tugakora neza twisanzuye
urumva mufite icyizere cy'uko muzahabona vuba hanyu
ntabwo mvuze ko twayibona vuba ariko hari icyizere cy'uko ibiro byo bizaboneka kubera ko ntabwo twicaye natwe ntabwo twicaye kandi n'icyo dushaka
noneho reka twanzura watubwiye ko leta yakangukiye ubu bumuga bw'uruhu ariko se koko tutabeshya twebwe rubanda ubona twarahindutse mu Rwanda aho ngaho ku muntu ufite ubumuga bw'uruhu
oya mu Rwanda ntiturahinduka rubanda ndetse nyamwinshi umubare munini n'abatarahinduka n'abatanabyumva hahandi usanga bafite ubumuga bw'uruhu bahura n'ibibazo akenshi reka mpite nigerera kuri ba bandi bamaze gukura baba bagize amahirwe yo kwiga cyangwa batagize amahirwe yo kwiga aho usanga no kugira ingo cyangwa kugira imiryango bigorana cyane kubera bwa bumuga bwabo bugaragarira buri muntu wese rero rubanda nyamwinshi ntibarahinduka shimire bake bafite umutima ndetse bamaze no gusobanukirwa cyangwa se hari n'abafite umutima wo kumva ko ari abantu nk'abandi nta kibazo kirimo ariko nk'uko nyine leta nayo ikomeza ishyiraho imbaraga nyamuneka abana baru nk'abandi bimeze bitya mugende mutya hari icyizere cy'uko bazahinduka nubwo nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi ariko hari icyizere cy'uko bizakunda hamwe no gukora cyane dufatanyije na leta
n'abaturage bose
n'abaturage muri rusange
nuko noneho rero ubutumwa bwawe wumva wowe ku giti cyawe bikwiviriye ku mutima ubutumwa watanga kuri iyi radio ni ubuhe
murakoze cyane ubutumwa nge naha abakunzi cyangwa se abateze amatwi Ijwi rya Amerika nuko badufasha bakareka guha akato abafite ubumuga bw'uruhu badufashe nyine bumve ko ari abantu nk'abandi babakiraho bari ntibabinube cyangwa se ngo bafate nk'aho badafite umumaro babaha amahirwe baborohereze uko bashoboye kugira ngo babashe gutanga umusanzu nk'uko bisa nk'abandi bantu badafite ubumuga bw'uruhu hanyuma ikindi mu Rwanda muri mugoma y'abantu bafite ubumuga dukunda kuvuga ngo nothing for us without us ntacyadukorerwa tutabigizemo uruhare nibabahereze umwanya bagira uruhare batanga noneho bamenye neza banabibona babiyerekere cyane ko reka tureke kujya abongereza baravuga ngo don't judge the book by its cover cyangwa la parole ne fait pas la moine. Ndumva rero niko butumwa nakihera aba bantu kandi ababyeyi nabo batubyara, nyamuneka ntimukavuge ko mwagushije ishyano ibihugu bitandukanye byumva ko ari umwana nk'undi byaye byagira n'umumaro ndetse ashobora no kugira umumaro kurusha abadasinze gusa.
Mukarusine Claudine, ndagushimiye cyane.
Murakoze cyane nawe.
Ijwi rya Amerika, namwe mwese uko mungana, ndabashimiye rwose, murakarama.
Abakomeje kutwumva ni Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington.